Sijui nasi alfajiri ama linyunyiza likuwa sisi kisioni bora nimempata mwingine vijembe mama vijembe ananipiga vijembe kuona nalishwa peremende wali kwa juisi ya tende ona sasa
vijembe mama vijembe
Limemshuka shu, memuona
Haunitishi tishi, haunibabaishi Haunitishi tishi, haunibabaishi
Waimba fiji posti vyako
Haunitishi tishi, haunibabaishi
Olewe
Haunitishi tishi
Kapsheni na vipita vyako
Haunitishi tishi Haunibabaishi
Ole
Haunitishi tishi Haunibabaishi
Shabash
Comic Slicer.